you check off your jana to leave your kutana. Japo tulipishana weni muungwana haukutukana. Nikumbuke kwa wema na mazuri wewe, niombe na mema kwa mazuri unene. Vita bila kumwaga damu unafahamu, moto ungeshika tamu, ingeshuka nidhamu. Hivi kwa nyakati zile nijinyime nisile, mangapi nipitie, leo nikuchukie.
Sisi so my